ngesikwele nje sikwele nje
yehlisi sikwele
sungaxeka abantu xeke na
ay
suyalaza
aziwa
njalo mangingakhathuze kwakho you always think I'm up to something futhi manginawo awuneliseke efonini yami ubhizi
searching
mbuza imbuza ubukuphi noba nenzani sophenduka usatshe buyisothando lwami ngiqhubeke mhlawumbe phambili ngizothola something esikwele sakho sobulala tufefi tungcwajugezo kushule madlozi esikwele sakho sobulala Kushule madlozi Ngiyakuthanda ubona kubica lalibona Khunjuzwa ngento yango 94 Miss call nakhona landelwa video call Nangayibambi world of four Sengidlala usijave before Zinta sekho like before Can you please go back baby no I cannot go back baby You're too insecure Too much as quelle, you can't find a cure. Long is in this yoyako, Nendela Zako. Yalo mangi naka to the guak, you always think I'm up to something. Futi mangi na wawneli sege phone in yam, you busy searching.
Andi wala abindu.
Mbuzi mbuzi bukuphi noba nenzani sophenduka usatshe. Buyisothando lwami ngiqhubeke mhlawumbe phambili ngizothola something. Esikwele sakho sobulala Tufefi Tungcwajugezo Kushule madlozi Esikwele sakho sobulala Tufefi Tungcwajugezo Kushule madlozi
Like I am Tete Mata Ngoshiwe ngisechallenge sengihafahla Nokuya emsebenzini ubiza ukunyamalala Khathele kungenza isoka lamanyana Ayi, dalo muntu uyangihlupa Noma ngithula uyangithuka Lana kukho kuzoluka Lolu thando
liyangihlula
Suka mandamedu yindoda Bangihlala uyangikhahlela ngibhola Khwekati negundwana uyimbola Ngishade nebhubesi uyimbola Wenza yakukujabulisa noma sengikhala kukudabulisa nasempedeni awusangijabulisa khona abancona awusangiqabulisa
njalo mangingakhathuze kwakho you always think I'm up to
something
futhi manginawo awuneliseke efonini yami ubhizi searching
andi wala abindu
mbuza imbuza ubukuphi noba nenzani sophenduka usatshe Buyisothando lwami ngiqhubeke mhlawumbe phambili ngizothola something Esikwele sakho sobulala Tufefi Tungcwajugezo Kushule madlozi